kelgdba wẽnnaam leb maana tõnd neere tɩ na n leb n sõs ne taaba vɩɩm koɛɛg yeele yaa ne association missionnaire baptiste d'afrique sẽn be burkina faso la tõnd paamd vɩɩm koɛɛg kãnga yaa pasteur nakulma neemi n sõs ne yãmba barka wẽnnaam ne d kelame kotẽ tɩ zĩnd neere tɩ d sõs ne taaba tɩ kelg d vɩɩm koɛɛga a wata ne neere bɩ wẽnnaam sõng yãmba tɩ goam-kãngã maan yãmb neere a zeezi krist maasem yĩnga dẽ sẽn deng tɩ d kel sõsgã pʋga d na n pugsame zu-soaba wẽnnaam rũndã yɛɛsa neba le zĩime n dat n wʋm yãmba b noongã yãmba la ratame n zãms bũmb yãmb nengẽ wẽnnaam tɩ m kot yãmb ne zeezi yuu tɩ sak tɩ gomda maan ned ne dũnda sak tɩ gomda tek ned vɩɩm sak tɩ gomda wa ne sũ-noogo sak tɩ gomda wa ne barka sak tɩ gomda kẽes ned arzãn-soolem sẽn ka sɛɛb wẽnnaam kot yɩla woto ne zeezi krist yuure la m pʋʋsd yɩla bark wʋsgo yãmb sẽn lekre yĩnga amɛn barka wẽnnaam dẽ yeelame tɩ rũndã wẽnnaam leb n ninga mam sũurẽ tɩ d na n sõs ne taaba la tõnd dũndã koe zugã yeelame ad a zeezi noongã fome barka wẽnnaam dẽ koe zug-kãngã wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd na n sõs ne taaba tɩ datame n gom ne neda sẽn be zu-loɛɛg pʋgẽ n tagsd tɩ wẽnnaam pa leb n tõe n nong yẽnde wẽnnaam pa leb n tõe n dee yẽnde hal ba yẽ sẽn kos sugri yẽs maan bũmb ninga wã yaa wẽng wʋsgo tɩ mam dat tɩ fo bãng rũndã t'a zeezi noongã fome a zeezi noongã fome m yeelame t'a zeezi noongã fome la zeezi ratame n fãa fo d karemda wẽnnaam sebrã pʋga a luk koe noogã pʋga chapitre piila a wɛ sɩngra kɔrengã ne vɛrsɛ yembre d na n karem n tãag vɛrsɛ piiga a yeeta beene wotone a zeezi kẽ zeriko la bãmb sẽn pɩʋg tẽngã kese da kãara ye n da be be t'a yʋʋl boone t'a zase a yaa yõor yao dɛgda kãsma yẽra yaa a zeezi n bãng bãmba ne sẽn yaa soaba la yẽ ka tõog ne nebã sẽn yaa wʋsga yĩnga tɩ bõe n yɛrã koɛɛga la yẽ wilgame n kẽng taoore n dɩ ru-wom-sɛɛga n na n ges bãmba la bãmb sẽn na n loog be wã yĩnga la a zeezi sẽn n ta zĩ-kãnga bãmb nakame n ges yẽnda n yeela yaa zase sik to-to tɩ bõe mam na n siga fo yɩ dũnda a zase siga to-to n deeg bãmba ne sũ-noogo la nebã sẽn yã yã wã bãmb fãa yẽgmame n yeele bãmb kẽngame tɩ sig rao sẽn yaa yeel wẽnd soab yiri la a zaase yalsa zu-soaba taoor n yeel bãmb yaa gese zu-soaba mam na n yã kãmpɔngã pʋ-sʋka n kõ noong rãmba la m sã n da reeg ned bũmb nem-pãnga mam na n lebsa yẽnda noongrã naase a zeezi yeela yẽnda dũnda bala fãagr waa yi-kãnga nin-kãnga me sẽn yaa abraham yagengã yĩnga tɩ bõe ninsaal biiga waame n na n bao la b fãa bũmb ninsi sẽn menme amina aleluya barka wẽnnaam ile miti mwenda mdata mengo mnineda shintarada tini pali mtuimpa mfari shintarada tini yambi ramusu shintarada tini ningu wale pata timi kila ulakwa nga kibara mwenda mgomda yele tondo tajase ya nyuri yodere kasma nil jaman ninga ajikris wambi dunia zuga yele miti nyuri yodere baya neb nisa alba sinkisa bal manda neba puto wengda neba ma neba panga aleluya yale nkite tinisa alba fa la git lo kanga taya ni weng meng 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 menga aleluya kelri nere wenam data yam sunga tikr bala amen yam san tik yam balanse wenam kota yam suli yalin kit lo kanga wenam gomde yel ton da kinga men to ndu om sera handatin gesa jiji aleluya ndatin yanda jiji bara wuma jiji kibale awuma far ninga jiji shan kont neba awuma far kwera la rata me e yandi ninga nga shaba alin kite ta jiji shumbang bonkanga la jiji shumbang roka nga shura bam yela la mea washigi timam nandi fo yila lunda barka wenda la gesh bomban ninga sina ma zakanga pura wenda mgonda yela tondo ta jiji shuntaro wa yila Rawa pama shinogo, aleluya. Rawa pama yami yak shongo, yo yaka yamu nanteka vima. La yela me, tanandika ponga pusuka, nshongo nong lamba. La sandali niti boom nipanga, rawa kanga, epsimbonta jasewa, yaka yami yetanan lip salame, na ula yibu. Balka mwena, balka mwena, balka mwena. Kele rilunda, wenam gomda ni form, fosunda man tika jimsa, wenam data fo ya miyakra bala, wenam data fo sunra bala, wenam data me, ti fo tek fo yama, nyak yama nan di bamba, nyak yama nan sing ti man nele, ayo kayele, fosanda ya nilsen viyo ba poa, wala fo ya kosu meng saba, wala fosu ya nid ninga, kele rita jiji krisi ye ta fom dunda, ad mam nonga fom me, la mam data fom me, te huwa yi mam solu man neda. Aleluya, aji krisi ye la neba ya, runda wala, far ki sa kanga pora. Aleluya, nin kanga me ya Abraham yanga. Aleluya, fom me ya Abraham yanga. Fosumbe jik ninga wakat kanga, foya para wala rawa, Foya Abraham yanga, mwenam data form, tifome pam fari, mwenam data form, tifome kebam sol mapua, mwenam data form, tifome yi arjan big, yalin kiti gomkanga wat foning ndunda, tifotwen tek yam, tifotwen tek yam, tifotwen dira jeji, la tifotwen pam fari, gomda nemba biga, gomda nemba biga, Tek yam dunda bala, te wenam nunga fome. Wenam pa tungo nebye, wenam pa welga nebye, wenam pa baka nebye, ayo, wenam nunga neba fa. Lam nunga fome yida, yalin kiti gom kanga wat fonenge, lun kanga dara. La fosan kira wenam gomda, le wenam gomda san shisha fosuri. Te fulatin dik fo vima, ankwen jeju, mbas fo vim ninga sun loa. Fonan tu ma man pouz kwera yemle, tem pouz yu nyinga, te diyole, en wayal se. Fonan yelame, jou soba jeju, jou soba jeju, mam banga lunda, ti yam nonga mame. Halaba mam senda yel wina soba. Lam wata yi tole, nem yel wina fa. Nkote yam dunda, ti shikem jiba. Lai basem tale, lai le mam, tem yi arjan biga. Sen shing nerunda, mam bahda myel mwena, mam bahda chita, Mambada Tinkuga, Mambada Rupsa, Mambada Boomning Fa, Sindanatin Talamam King Bugutenga, Lamam Dida Yamdunda, Wamzusablam Fada, Amina, Amina, Barka Wenam, Yamzum Puspuskang and Seva, Wenam Gomda Yelam Tinirsan Yara Nori, Eta Jukisha Jusova, Aliba Masul Pua. When I'm caught a lamp for the liver when I'm big, lay am liver when I'm big, lay am yell when I lure me. When I'm that umbala, they am yak yam, lay the liver man yell when I. They am fa, say in killer tondo, ton put I am back also, yam syndicate waiting as in killer tonda, ton quota me. They when I'm kitty, they yam di killer yolo, la when I'm ning yam barka, la when I'm song yam di king tauri. As Jesus Christ, my Amina, Amina, Amina.